mismo D. I'm the blue label. D. Michi Frank on the beat.
Ukini tengo na US man, uda start. Kuja kwa Nesta, let's get start. I'm the beast on your list, don't deny that. Nitakurusha first class, can't believe that. Mapenzi ni kama bahari na mi nishazamia. Kwa darubini ona mafisi watazamia. Wendy your queen, you know the king is here. Na kamkupiga kambi misi mpita njia. So changamka mami, we got no time to waste. Sisi less kando yangu wanna try to run. Usiongoze at the time when you tempt me touch you. After that nitakuwa very hard to get. Dara kuzani kupende. Dara uwe my queen mimi king. Shika Royce baby, come to roll. Niite de la ruhani na McDo. Usitishe kao, ask for more. Itisha utapewa baby, pesa tangwa leo. Benz kesho bima, choose your ride. Nitukichoka kuspin, then I'll book the flight. Tuzunguke pembe zote toka coast to coast. Midawa yako mami, you gotta believe that. I'm your choice, me na jua, that's why you're smart. Ready your messy kwa illegal, believe that. Say my name baby girl, now let's get start. When the boss, Mindo mdosi, mindo sauce. Wendo mchuzi, mindo beef. Wale wengine sauce.
Dara kuzani kubende.
The better option. Now come on in night. When the Lambo.